Ciao. Kama miti ni dana, tajua la asubuhi lina vitamini basi na muziki pia. Uliletwa na Mwenyezi Mungu aliye hai ambaye kazi zake kamwe hakuwahi kukosea.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Live for life, you feel me. Makini joke wa hizi flow ni somo. Bila muziki, ngumu si waki normal. Vali ya muleta, usingizi fofo wa bono. Ila vitamini music, ukulaza unono.
Monique, yeah. Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza. Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza,
yeah. Raha yake haisimuliki, ndo maana bele siwezi kuacha muziki. Baba na mama washanipa go ahead,
wale tufanya jaga to bless.
Kwa nguvu zao mashabiki na marafiki wakanipa mic waka speaker. Zina basti, never lose up, never give up. Kama mziki upo kwenye damu. Never lose up, never give up. Kama mziki upo kwenye damu.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Wata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, kurap na kucheza.
Piano, snare, kiki, gita. Mziki ya ujaenea ila vitamini pata.
Unanifanya nasafiri kima wazo. Unaniongezea feelings yo manana love. Sauti hii kisikika. When you love, when I enjoy more than Tanzania, Kenya, Uganda, Africa. This is Vitamini Music.
Uimba, kusikiza, rap na kucheza.
Hata vitamini music.
For life, you feel me. Makini joke wa hizi flow ni somo. Bila muziki, ngumu si wagi normal. Vali ya muleta, usingizi fofo wa bono. Ila vitamini music, ukulaza unono. Naitaka replay kabisa nini once more. Naifanya bila kikomo. Vitamini music, ndo vitamini marufu. Haikuchoshi, utairudia maradufu. Muziki mzuri, njie familia, GMF. Vitamini A, uzidisha wezi wa kuona. Ila vitamini music, waonyesha mpaka vipofu. Wanasiasa wanaotumia kwa kusanya watu, hazina nguvu tumba zao kushinda sauti zetu. Hauna mipaka, dunia nzima unachingua. Bila muziki staki imagine ambavyo ingekuwa. Ni tiba, hutibu, stress zinaua. Katiba ingekuwa wimbo wengi wangeijua. Vitamini B utongezea kumbukumbu mazee. Vitamini music huwakumbusha wazee, ujana wao, utoto wao. Hisia na wapenzi wao huwatuliza akili. Protein hutupa nguvu za mwili. Vitamini music wapa wanajeshi ya siri. Who is in the house, our city. H-R-P-H-O-P, our city. Joe Makine Mpele 9. Let niggas shine. We sign up. Good music.
Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
Wata vitamini music.
Kuimba, kusikiza, rap na kucheza.
Wata vitamini music.
Tunaimba, tunasikiza, tunarap sometimes, tunacheza.
Sound.